ikokele ndifike kuwe bomi bam ndikokele ndingadaniswe bomi bam ndikokele ndifike kuwe bomi bam ndikokele ndingadaniswe ubazange unikezele ngawe ubumnyama ukukubungele uthi ujonge indlela ziyaphela uthi ujonge iinkwenkwezi zimpendulo ubazange unikezele ngawe ubumnyama ukukubungele uthi ujonge indlela ziyaphela uthi ujonge iinkwenkwezi zimpendulo bomi bam ndikokele
music@gospeljingle.com.